Batakewol Pierre Aranol Fasluol Idabol Ngam majum guddine hallende fu Fewre tufle kajal be kudi fu Banano bikkoy keccoy ngidiri kosam tum onon bo ngide wolde Alla gongare bananon ha on mauna be mare on kisa Ngam bana deftere wi'i
on metti mbode nga jawmirawo
Ngare ha mako o lati haire yerende yimbe meridini amande Alla subi ngam dudugo saman mare Ngare late ka e gete mahrude haikaliru ruhu chenido acce Yesu Almasihu hokka on bawde latago liman en senibe li'anobe Alla sadakaji pottanandimo ngam deftere wi'i
Mi subi haire marnde saman mi don latinande haire so undu teddunde hasiona ko moy nuddini mo semtintake
haire nde e mari saman duddo ha onon nuddinbe amma ha soybe nuddinki
haire nde mahobe gudini bana mere haire lati urnde saman
fahin deftere fere wi'i
haire woni haire fer gore imbe tapare do orebe
be pergi ngam be jabaayi wolde Alla dum lati ko Alla muyani be amma onon goni asngol chubangol liman en lamido yimbe senibe halal Alla mo wurtini on yibre yari on ha annora mako kaidi nika subi on ha on gazina kude mako botte nane on lataki yimbe Alla amma jonta on lati yimbe mako nane on anda endam Alla amma jonta on jabi endam mako sobirabe am on lati hotbe e jananbe ha duniyaru ndu ngam majum mi tori on ta on accana sunoji bandu lawol ngam tum di don dabba halkugo yonkiji modon sei jonde modon chaka heferbe woda masin ngam koto be ngulli on be wigo on hallube dole be andita kude modon bodde be teddina Alla nyande garki mako ngam dalila jawmirawo dowtane mawbe duniyaru dowtane mawdo lesdi ngam o buri luttube mangu dowtane ngomna en ngam be nelabe mawdo lesdi ha be kito hallube be teddina wodbe ngam da ko woni muyo Alla be kude bodde de on kuwata on je'ina fata be wolwanbe bolle mereje be Yesu Almasihu on kebi ndimu ta chudde hallende konde ye be ndimu ngu amma late machube Alla teddine yimbe fu ngide derirabe nodinbe kule Alla teddine mawdo lesdi onon huwobe dowtane jagorbe modon on teddina be tambade dum ha wodbe e delma gikku en tan amma ko ha satube bo dum boddum to on muyi nawdum bone ko ukkanto on mere ngam dalila Alla dume munyal modon nafata to on muyi pide de be pi on ngam aibeji modon amma to on muyi boneji di on jari ngam hugo gonga Alla barkirinan on ngam irin man Alla ewni on ngam Almasihu be hore mum yari bone ngam modon o holli on lawol yargo bone ngam ha on tokkomo o medai wadugo hakke wala meddo nango fewre ha hunduko mako ndebe kudimo o hutaki nde o yari bone o jeedi amma o joini tammunde mako ha Alla kito wo gongajo Almasihu be hore mudum rondi hakkeji meden ha bandu mudum do leggal gafangal ngam ha en lato maybe hedi hakke amma yedbe hedi mbodenga on latino bana bali majjudi amma jonta Alla lorni on ngam ha on tokko gaina ko aino yonkiji modon